gelesen auf jo Imba. Na pia na vio piga gita. Na una watu mependeza. Nyuso zao zimeja fura.
Fura.
Najua ujue leo hii kitatokea nini. Najua ujue leo hii nitakwambia nini, darling. I do this for you, this for you. 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 Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako. Hakia Mungu we ni mzuri. You're so beautiful. Na Mungu kakujalia. Hauna chembe ya kiburi. We ni msafi wa roho. I don't wanna let you go. I wanna marry you, girl. And nothing comes between us. I'm gonna give you my loving and make them wanna be us. I do this for you, this for you. 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 Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wale unanifaa. Umenikamata, 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 umenikamata. Mami namuomba Mungu, yeah, akulinde, akutunze na watoto nilete. Wewe ni furaha yangu, maisha yangu. Niwe unajua napenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako kweli unanifaa. Umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata.